baro dubi sappo e go'o Bufina Kulibali Yusuka jangowo Bamako do hitane fu so julde idi battike yaham nokku noddirteedo Shaba terrain lafiya buguto o lota atum Bali
anana garabala
fadde maade ya fu landade sara maade ndoke kalis fa nja kofoda ay horema ada way dan ko gadda dun sabi min gari galbal do min e gidiraabe amen biden lota Bali min gadira hakkunde nogay e debbe handen min loti ko buri Bali sappo sini hiri min peccan ko min kebi don sakito sara amen dan ko beedini min famin ciode kadle kesse
a janoy
hono makko kanko suka be hewbe kanyu en du wom golle wo tuskoy ko watta yalla na heba e mudum ciewdi so julde idi ne ka tuugige yalla na heba ko darono sadda wo mu en
bon selosi
le badale julde waran do sotude ndiyam manel godel fu bujjoy mi do wawi hebude ujinere le nyaloma mi do sotte ngure dabaji mokkan o kals inna yalla na sodna kan kadule julde do motti do kadule suka be woni ko ciottammi sini mi hebi seeda danya ko ndesumi sakito mi watta e hajuji an julde
bama ko do fanjo to da buffalo be ana le region kai sara mo gombe ton be kan en ka ana yitti san ido gollewoy ko suka be mu en watta wakati julde be koliti wiide edum waawi faaba de be san fewde tidal mo leedi amendi wondi fewde mudum no nyaloma hande o
c'est juste
edun faawi tan do kadule ciodammi kany kul entretien godde kasin dinmi edun moyi sabi dun wadan fam uyta sadda jam do sara ba be suka be ana tinni sini be balli sara mabbe do almusadaaji julde ana moyi walde fa dan ko be ngadni koy mabbe taze moni fu mba biltude koy mabbe
haa tawede majjum fu yoga sara be gombe bamako do kany emdu holiti wiide yaay na fa ko woni e golle ben do sukaabe le on do wakkati be mbi farati majjum hore do ana mawni sanni
den dem sen blakula
ana bay fa be laato wube na bandiji nabude suka mudun le lumoji di fa ciotta ndiyam na du kulleji goddi ana way wadde fa be laato bombe taggu wana ko moyi sabi e dum way wadde kutteji sini suka meedi kalisi do wadgol di golleji kalisi welamo dun ana way wadde fo yoppa jande l'école
so yoga sara be kam enka ana yidi suka be jukkito hono sidi do golleji fadde suka be gombe le leedi amendi mo noddirta parlement des enfants holiti wiire suka hana fey ko gol yella na heba ko jogoro hore mudum be jukkine hala wiire dun yo darne sara be nonom holiti wiire fatumata dikko jamusa kan lamido parlement des enfants jimali le nyalo mo hande o
mi da fam ko suka be yogabe muyeta gollude fa balla sara mubben ka micintinde wiide suka na hani renede ana hani sultude ana hani jangude golle hana hadde suka hakkeji mudun arandeji suka fey gota hana wadde golle nawdo sabi fa heba kadule julde himbe kany e laamu o kany nan kan daranade yalla sukaabe ana keba kadule mubben julde tawe natay fuko torata dum ben
on do suka debbo ana narda sarab suka be futinno fati watta suka be mu em e le golleji nawdi san mawdi latar sababu yottinde be torda bangal cellal jande kanko nande mudum sabi le wi mako do e bonnugol hakke makko no